ngalwenzi jatunyumye ngambage mobote kwasa nangere fubantuke chiro seremba sangiriza chino mukama ya chinkwasa nalisi chiro zanga nalabira wonangati chinna vanfu wakwase ila nakati wendi wano osanga sandi tusiwo na imwe mwaka kanzimbe mbe mwanda ganti mwasima buswa kunobu tatirira komye wone juta yange mwfe kubero gozanga toyo kasosi vya mkwa ndoza ya bantu si changu cha kuchegomba bakwa galoba wate bali nga mwaka viva kwe samba mwabampo gira mwawonga komye wonobu yimba bukia mwemopene kubwa lutio kubumulinda mienzi zetu nyumye na kwa kucheta sukanga letuwa kula mula kai na kwa na yomu tiniomu mawaya kwenzi zetende we kutadete we nyenya kutere kusitorino ngeri jena kwa na musoto natavukira mulo jimuli kali mazima ni unya omoze kubwenzi singa kati siche panka kubienda vye visukirivu. Mubanji kobe twatuza mwimwali negwalanga mata ngaliji muli myofuliri eryanjo chayo chanze na nayimbanga ne mola ngeri nobendi kuba olusoluli olulage kigendererwa nenjika yeka kumpi kufa buli lwe nachukanga nga nalyo lintu nolidde konze katonda wange juna nekusiteji lyanfuwa mukujja lityokunfuwa lyalili bugumirivu mu muziki omusufu guli e olubene lutta abalala sakimanya ku muntu tizonto gwenduvuubanira n'akalulu okutta bali kuba yazina mungajja olimba bwerwaggwa luti n'ensibula ziri munda salesale pulani mawa mwenfunira omutini oli neetoolola umbwangu ku mulyango we nakubira n'ensangawo jjama omu ne mutuma mumpitire konze bw'olaba ngajja tosasuluddeyo tuli gye yalwa namulumbagana okutemyanga wunaze ekyakabi teyandabula tizonto gwe nduvuubanira nga yagala ddeyo tuli kitawe yasiranye dda kali mazima neebuuza omuze gw'obwenzi singa kati sikyepanka ku byenda by'ebisukkirivu. Amanya gomuchaluri ye Farida namumpenje yali mukunja aswa nyo wechotera mulakayi yali yatula esifo nga mugezi tasangwa atyo abimiti mejavunda beba mugeto obongobo yali yatula esifo nga mugezi tasangwa atyo abimiti mejavunda beba mugeto obongobo yajja neyewomereza era nafukamira wansi nannamusanga yemola konzo nomuwangudde kyenava mugamba nti tugendeko okuluyi luli twesiremwangako omuwala teyasibanga tetwala ddala ddala bwe twatuuka nayagala nkemekkereze timbulira ntereŋŋende bakyala bomba tyanze nnyo konze ndiwoomuma amaguma kwegombye tubeere ffembi kikyawo kyondowoolereza oye kyoliko kyekyo nayina loojo kumpyawo mpola mpola nga twetwala nebyaddirira noonyereza tidde bano bato bange neentumya bbiya wanywe n'enkoko enjo kyemmangu atudda mu loojo kwemiisa mulabe essanyu eryafiira yali amaze wiikiemu ng'eddalu lyasiriikirira wenamupangira wate nga by'ebiseera byatabuke mazima neewunya omoze go wezi singa kati siche panka nekuburwa dobatama Katona kwana buliriza yengeri joli bukebyo echalu noze chankanga tuba tuli muloji buli nyabe daluwe lyatukira awabere chirungi manya tine chibinga kupyawo labaye ambula yena sachi manya dalulize naloza nti mwatuba anonya kudda moto nyumye nemubuzo muloji chichi ngatanyega yatamida Alivu kunyaba mbiseka Chokaru kula wakute Na musika sikambwate Na janjo chichikonde wano Na wugana nyo na bantu Nevajabara vecho chichi Ya wugana mokute runye Abantu nevasambo uluji Amasoga wege kanga Kukaso ziguga kukira Oro sota fumose Bamo manyate vaminyega Kapoche bagala balabe Ani abatamu bibita Indongo nga ya chankarana Echalo chona chesomba Naswali la moloji muli Gampao wempita mfurume Echasingo kundopa Singoye za namumpenje Seareka moloji muli Gama waya gata guse Kalimazima nebuza Umoze kwa wenzi Singa katisiche mola Kuchenda vye chisukirifu Fumuka, yakukira je twakolera, gaogana na manyinyo, chikaso timbo batute, abadde tandoza mo, kuba na manyi manji gatyo, mubaludde bulunga bi, molese muloja fa, endulu nedda mulubuto, ekyalo kyonna kyesomba, ne beekozesa baswala, sikyatya mulakayi, ekibi tekitula wamu. Mawulire ya sasana Nije twali tugendecha Twaka sanga yunga masu Tegako mando babawo Mukampalino gatuka Nemo makage wange Ichapoko mubudberi Maze choka Siri tiranze kwe kwanya Achazuba kweri ndira Kwalikuwa kuchisu sawo Yomu chala we wange Ibyote ya bigumikiriza Wena tukiranzika Inyumbe tunulide Oru gambo mindi pia Omu ya vamola kai Na tegezo we wange Gawena kwanye yosoto Katina ulada Giga makoba kowenzi Abaga ramo vivaramo Bibi biali mola kai Sipima zima neunya Omose kowenzi Singa katisiche mola Kuvenda nebi sukiripu Kalima zima neunya Omose kowenzi Singa katisiche panka Nganobu ratewa